MyKenzie.com.
Voice Killer
Punk Venture TV.
Big up on, big up on.
My guy.
Mi bebe shimsi gwara wama. Binadamu wala wana wema. Utafanya mengi mazuri. Kila siku hawaishi kukusema.
Extend baby.
Mi bebe shimsi gwara wama. Binadamu wala wana wema. Utafanya mengi mazuri. Kila siku hawaishi kukusema. Wetenda wema, wenenda zako. Hakuna binadamu atajali fazila zako. Upande wema, upande adui zako. Wengine watataka kuzima nyota yako. Napitia changamoto mingi misoto kujitafutia. Kipato changu kidogo, lakini bado wananichukia. Najituma na pambana, lakini wao wananikunjia.
Chakusema.